olo e whaafafonga ili SBS Samoan sa ili nisi mautala ili sbs.com.au/Samoan.
Ona na fina fa mana tuina ile aso fa va o malo o nga luenga fa matala po le fa alili upu le United Nations International Translation Day. Ia o se tali nei o lo nga luluia inisi i nga luenga le nei i fa masinonga fa le mai le tele o mata nga luenga le malo ma company i ni nga ngana e lata ile se lau e au fi ai ma le tātou nga ngana Samoa. E iei teimi e mana omi ai se tangata e fisohoswani i le whaaliliwina o le ingilisi i se isi nga ngana, ma inisi o teimi e le eise isi e mawhai o na whai ana ngā ruenga wha matala upu o na wha ao ngā ai lea o se tangata o le ainga o se tasi o le whanau e maala malama i le ngana Peretania. E tele wha fita auli e tūla i mai ai i le tūlanga lena. Ai meise, i teimi olo o lamati ai le olo se tangata i se mata upu i se ngasenga se mātu ia. E o le tūlanga lena iei le tamaitai o Kāpik ina ua tili lona tina i le falemai. Ona o le leai se whamatala upu i le ngangana Cantonese na pa uwai ia Kāpik le whaaliliwina o le ingilisi a le fōmai i lona tina i le ngangana Cantonese.
It became really hard, especially in the critical moments. It was very overwhelming and heartbreaking to try and be her daughter in those moments and trying to be there for her. I think the most heartbreaking part was when the doctors told me that my mum was dying and they looked at me to translate it to her. And I really couldn't get myself to say those words to her. The words just got stuck in my throat, so I didn't tell her that. And to this day, I wish she could have been told directly by someone so that she knew. I really believe no family should ever have to be put in that position.
Le tamaitai o Kāpik, na whaalia e Jean Yun Jo o le mata upu o le linguistics i le University of Macquarie i Sydney, o tūlanga ia e le tāra whengai, sa le te tauna tupu mai le whaamatala upu o se tamaititi i se mata upu a lona matua.
It's not fair, you know, to ask family members who are bilingual to do interpreting. I mean, ethically, it's not fair and it's not right. Because, in Australia, for healthcare, we have healthcare interpreter services.
Na sao noa fo'i Dr. Jo e owa i le lua se fulu wafe tangata olo ngā lulue whaamatala ma whaaliri upu i au se tali nei.
Not many people know the differences between translation and interpreting. The biggest difference is that translation is written, whereas interpreting is spoken. In Australia, translators and interpreters, they are literally invisible. You know, in other countries, such as in Korea and China, they often appear in media because they interpret for high-ranking officials and they follow, you know, the president on state visits. So they are like a celebrity. In Australia, how many translators and interpreters do we see in media?
Jin Yung Cho, ole linguistics, ile University of Macquarie. O le tamaitai o Selina Fan, walata ile lua se fulu tausanga o ngalue o se whaamatala ma whaalili upu ile ngangana Vietnamese. Na ie tā ua telele maana malama o tangata ile winga o upu ma fuai upu ile ingilisi. A toa ai maleisi ngangana o loo whaalili iai. Na saano Associate Professor Rosemary Weiber o le Australian National University o ia foi o se forma i GP mo le Companion House o se awaunanga soi fua maaloloina mō tangata suulufa i le ACT. Na ia sa anua e mawhai fo'i o na maua tangata fisoa soani mai, awaunanga fa amatala upu ilunga o le telefoni.
Interpreters are transformative in their capacity to deliver healthcare to people who speak a language other than English. There's simply no substitute for people being able to hear medical information in their own language and, more importantly, to be able to tell their story in their own language. And even though there's not a translator in the room with us, it's a service provided through phone, I can see the relief and the happiness that people take in being able to tell their story and know that they're being understood.
Associate Professor Rosemary Weiber. E pe ona sa noa Dr. Joe o Macquarie University, e tele isi upu e whaamatala I ngase ngase I le ngangana I ngilisi. E le mawhai ona whaamatala ina I isi ngangana. Ona e lewa ai iai nisi o atunu upo tū mangangana o lea tūlanga o se ngase ngase. E pei o le ngase ngase lea o le depression I le ngangana Peretania.
There are many concepts that cannot be translated into the other language. And taking depression as an example, in many countries in Africa, the concept of depression doesn't exist. And people there, they see somebody who's depressed as lazy, or that person sleeps too much if the interpreter is not familiar, you know, with the kind of culture, then how would that be interpreted?
O se lu itau ina ngā luenga whaamatala ma whaariri upu I le talutalu fōu le nei o le potonga o si le artificial intelligence. I le masino aperilo le tausanga nei, na tatala I le Duolingo o se language learning app e whaonga ina ai le generative artificial intelligence. O le fesili. Pe mawhai e le app le nei o na whaariri uma whaamatala se tatala noanga I le vāo se lo ia po o se fōmai ma se tangata Samoa. E mawhai e le app le nei, o na whaaliliu ni pepa o whaamatalanga mai so se company po se mata ngā luenga, mai le ingilisi I le ngangana Samoa. Na saanoa Selina Phan, o se whaaliliu ma whaamatala upu I le ngangana Vietnamese, e le aise whaafita uli tele, I le ngā lulue vaavaalua o le tangata whaamatala pe whaaliliu upu ma le AI.
Look, I don't see it as a risk. AI is here. Technology, all these new technologies are, you know, here. In fact, they've been here for ages. We need to work with it and adapt so that it works for us and not against us.
Ole reporting for Ma Popoina Yasmina Albaki, more SBS News.
Like, share, mafa'ali sa ufinangalo, muli-muli ili SBS Samoan ili Facebook.